mchezo wa mdogo, levels on bongo, kufika level hizi nitaki pofu kona chongo. Ukweli sio uongo, sheli msivuze begi, wengine mnabeba mtazani mmekuwa mabegi. Atufanyi loko, rap baka foto, woni kama sumu weka mbali na watoto. Toka kusoko, tunawasha moto, wakifata nao si tunawengiza jojo. Tunabozika, tunaboficha, tunakalisha mototo kabisa. Kama galika, ndo tutafika, kila marwaba tunabodabisha. Nikaba vita, kila kukicha, tunakiwasha jani patashika. Kile kijita, tunamodika, mwendo kibishi, tunasilimisha. Tunasikika, muda umefika, tunababamba kwenye maspika. Tunabopita, mebagi sifa, kuna chochote wanachuandika. Tunatikisa, fikisa, dunia nzima sasa tunafika. Kiuwakika, mambo mikipa, tupendegali ni mwendo wa pipa.
Adosia no man, usizani mina fatilia yako. International, me I got no time with them loco. I don't fear no man, no sizani mina fatilia yako. International, me I got no time with them loco. See ya tufanyi loco. We fire them moto do. Ya tufanyi loco. We fire them moto do.
Weka emo, iko juu zaidi. Rockin' on, yeah, tuna swing swing ka hivi. Wagwan machis, bongolian baka overseas. Tusha washa moto, washa waka checki messes. Nakabe flow international, jini miss. Sharp shooter ndo lay yo, watch your bitch. Dundoka donka man sense, so what you think? Atari na dambi ku compare. Kama upepo tukipita vum, mbele so gear. Safari tayari she chochea. Kwa uwezo tuna waugum, flag ina prepare. Yote ni mamlaka, wezo na baraka. Ona wamefiata, habari kwa wenzako. Kombe tushalipata, tunalenga billboard. Shimi shimi yao, soko kuu we on it, tumetimi yao.
I don't fear no man, usizani mina fatilia yako. International, me I got no time with them loco. I don't fear no man, usizani mina fatilia yako. International, me I got no time with them loco. See ya tufanyi loco. We fire them moto do. Ya tufanyi loco. We fire them moto do.
TS Gang Kingdom, you know sir.
See ya tufanyi loco. We fire them moto do. I don't fear
knife man.